Ebyo nga biri webityo abatwale byenjigiriza mu kibuga eky'ejjinja bali mu bweraliikirivu olw'omuwendo omutono ennyo ogw'abayizi abaakadda ku masomero mu lusoma luno olw'okubiri. Olusoma olw'okubiri mu butongole lwatandise lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 25 wabula amasomero agasingira ddala obungi oyinza okulowooza nti gakyali mu luwummula anti abayizi waliyo baamunguuba. Okusinziira ku Paulo Baliraine ng'ono yakulira ebyenjigiriza mu kibuga Jinja agamba nti abayizi obutabeera mu masomero era obutatandikirawo kyongera okutaataaganya amasomero naddala agagaagala okuvuganya obulungi naddala mu nkola yaago okukakkana ng'abaana abamu bagudde. Ategeezezza nti kya nnaku nnyo okubanga n'amasomero gennyini ag'obwannannyini nti kimwewuunyisiza okubanga amasomero ag'obwannannyini ate go waakiri gyali yadde yaddeko nga omubi omweru ng'abayizi waakiri goje ku masomero gano abayizi abamu bo batandikiddewo okusoma abawererako ddala okusinga n'amasomero ga gavumenti ag'obwereere.
Abiri amasomero agasasula abaana yebayiza abaana saamu amasomero gaife aga UPE abaana baliyo batono ekirungi all schools abasomesa baliyo era bali prepared to teach we even checked schemes of work abalinado bakiwe nafyu ndikwewuunya lwaki abaana tebayize ku masomero kubanga omuzere yaliko byebisente ddibuze aya amasomero ag'obwerere abaana bazirayo kabiri yebasasula abaana yebali so nendaku lisagozaire abaana bayire ku masomero abasomi kuba bainspectors batuuse in every school olunaku lwaleero abazaire muweereza abaana balobe kumisinga.
Ebyo bibadde bikyaliwe bityo ne Katuukiro ow'essaza ly'e Bukooli Oweekitiibwa Dom Kaawo Kawere n'asaba abazadde okusosowaza ennyo eky'okuzza abaana ku masomero naddala mu lusoma luno olw'okubiri. Agambye nti newankubadde nga mu ssabbiiti eno yennyini mwe muli ne Idi egenda okubeerawo olunaku olw'enkya naye abazadde era tebateekeddwa kweyibaala ne batuuka okusaasaanya ensimbi empitirivu ennyo naddala mu Idi Aduha wabula ebikujjuko bya Idi bateekeddwa okukimanya nti okubijaganya abaana bateekeddwa okuba nga ensimbi zaabwe bazisasudde dda ku masomero. Nassimu Nayigaga bino yabifunye.
Abiri amasomero agasa
tulinge ku baana abali kujja okusoma tulinge ni ku Idi kuba Idi eno akusala bisolo gani w'obaga tosoboire kitakutwala mu idiini n'okuba okinze bwe ntaasaze ensolo nze kijja kuba musiraamu be eriyonyi waasaze weeno otefungiza wenka yambaku kuba eriyo abataasobole aye bottom line ya byona byona tukola olwaleero ketuyitukira ido obaka oliire lya aye ngoidinji eibanga lijja kutuuka obeka oyenda kabiri okwongera okulya aye ngoliire bali kye baayitanga ekivu so tulyeke twegendereza tulinge ku baana baife kuba ni future yaife nga tukali ku ng'ombe ya ministry education ekoba nti our children our future our future our children.